OCD, OPP, jinsi unanijua OPD. Since nakuwa, baraka zinatua honestly. Nimekuwa zaidi ya Mockingbee. Yeah, umenipa kazi na furahi, umenipa maji na divai, umenipa fedha, nyumba, gari, mchumba na hakuna anayenidai. Usije niacha na keep calling, ulisha niasa na feel sorry. Jumbe kibao na si somi, nashinda kukiwa na adui inform. Yeah, umenipa uwezo pia ID, account za fedha sio IG. Mungu ni muweza, love I feel, Lord is my savior, and I pay bills.
Mana ni ruzuku yako tu. Asante kwa mazuri na hata magumu, wala hatusudu na hatukufuru. Japo jana ili tuchana chana, ila imeacha alama ya imara. Ni furaha kubwa, ni furaha kubwa.
Imeshafika time to furahi, Mwenyezi katufanya tuwe hai. Wengi tushawazika, brothers and sisters. Few days back we cry. Kudumu na majonzi haifai, twende online, washa wifi. Tukasikilize music, tuka watch movie, tusahau shida, tule vibe. God bless us. Japo wengi tumekuja na maboda boda, wakati watu wana drive Lexus, na bado tuko peace, mtani wanatupa respect. Ametubariki kwenye rap na ndo maana tuko hot ila nyima mic checkers. Wanaojua wanajua kwamba always sisi ndo the best. Tuacheni tufurahi kwa pamoja, hatujali tuko high ama sober. Hakuna pengine pa kupeleka shukrani, so we take all back to Yehova.
Kupata tunachopenda, asante Baba.
Bantu.